pretty, my pretty, let me mine. I'm doing it for you, oh yeah. Only one to sit at the one to sit at the waiting, so wait to you. All of the time where you sat it down and you talk to me, I believe you. Mini mini man mateki, do you love me too? Mini mini man mateki, will you fight it for me?
Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikona na na. Mapigo moyo ula la la la.
Mini mini manuateki, 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 mini mini manuateki.
Video, my booga baby.
Oh, no,
be my sweetie, sweetie. Keep it natural, my sugar baby. Oh,
no, sugar.
Tango sami, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo.